change mazo kuchinoga Echigambo change mazo chikuwa Olugendo lwangendu tuse wano Olusigadde kandu tambule nawe Ebisenge by'omutima gwange mbigudde wone Ebisumuluzo bibyo nkuwadde Esala y'obulamu bwange sigadde mu kukumagana pake nviringa nvi Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonona newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Oh, yeah, oh, yeah, oh, 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 yeah. Sibi manye bionti obate kulwana
Neta, neta
Nemu kwano guangoli anjulira Kale newenyi ganze muri sonyiwa Kuba tulibantu siba malaika Engudo z'obulamu bwange ntereezeza Otambulire muwegazanye Echapa ky'omutima gwange mpandiseemu Erinnya lyo nkuwadde okitwale Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Newaddeyo kuba naawe mbeera mukwano Kyokka nno bambi tuvudde kw'ebyo Laba nsiimye nnyo kubanga boolese bangi abalala Nze nninga wangu ddakalulu sikyenyoma onyambye nnyo Kyokka tonefulira Tewefuula bambi Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Toswaza bambi Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano
Tonefulira
nze Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga
Tonjiwanga bambi
Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza
Tewekyanga bambi
Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano
Tewekyanga bambi Nze neswala Tewekyanga bambi Ate noswaza Nga nkwagadde Na 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 Nkwagadde